Aye, twende. Twende. All right. King Kaka, Calligraph Jones, Christoph, na tuko tupa chokwa ni boss.
Nime make deal, sani kopoa. Kama ni form basi leo nitatoa. Mini me kachora,
kukachora.
Kachora,
kukachora.
Nime make deal, sani kopoa. Kama okay. Ni form basi leo nitatoa. Mini me kachora,
kukachora.
I swear ni me kachora,
kukachora.
Kaka mini prime kama Luyo Tieno. Siku gusa crime, nalipo na misemo. Niko na maarifa, uko ndani kali.
Yes.
Kukachora ise kali, unachora
aje. I got an idea, that is ideal for the masses. And like these kids, tell them to attend classes. A true star, na strategy ya kumake ganje. Ama vipi Christoph, brother unachora
aje. Niko na Oluya ndani yangu na ni crazy. Nachora ka Picasso, Pablo, miss him lazy. Now I drive cars crew, my fans I got you. You since day one, goma zangu wanga true ni mekachora.
Nima make deal. Sani kopoa, kama ni form basi leo nitatoa. Mini me kachora,
kukachora.
Kachora,
kukachora.
Nime make deal. Sani kopoa, kama ni form basi leo nitatoa. Mini me kachora,
kukachora.
I swear ni me kachora.
Yeah,
proud to be from the 1960, and this is true. A lot of fans to acknowledge, cause they get this dude. Ambitious too. Na shukuru mungu jokwai kazi. You feel me?
Okay.
Yeah, I'm a kaka unachoraji.
And I can't deny, min me grow Islando. Jerry Marie, sololo pale kando. Sign kwa kwatua, pesa za kishua. Kukachora ise, Chris unachoraje.
Kuka siku za mama mboga, siku izi ugali na nyama songa. Niko order car, court boss na jibonda. Choka Kariako hadi South Beat, niko soba.
Nimekachora. Sani kopoa, kama ni form basi leo nitatoa. Mini mekachora,
kukachora.
Kachora,
kukachora.
Nime make deal. Sani kopoa, kama ni form basi leo nitatoa. Mini mekachora,
kukachora.
I swear ni mekachora,
kukachora.
Tuna chapa kazi, nimeangukia deal flani. Sana die form, heyo kali, chora plani.
Nitachora plani, acha manze joni toke kejani. Your rabbit where you at, tuneza piti ya mtaani.
Misha sort fam, niko kwa jam na kam. Tuna dunda leo, reservation plan.
Niko kwa reception cam, madama ta jam. Fanya faster, suna joyo bili shakam.
Yeah, yeah, I'm finna pay that bro. You know I got that bill. I got some money on me since okay. You made that deal.
Basi let's toast, deal ilishaiva. Next niko stuli chora kabisa.
Nime make deal, sani kopoa. Kama ni form basi leo nitatoa. Mini me kachora,
kukachora.
Kachora,
kukachora.
Nime make deal, sani kopoa. Kama ni form basi leo nitatoa. Mini me kachora,
kukachora.
I swear ni me kachora,
kukachora.
Kachora.